ministry ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo etegeezezza nti omwaka guno omuwendo gw'abayizi abayingizibwa wamu n'abo abakyasubirwa okweyunira amatendekero agasomesa obusawo wakweyongera olw'okuyita kw'abaana okulungi mu masomo ga sayansi. Ministry y'ebyenjigiriza egamba nti abayizi omwaka guno mu bigezo byonna mu masomo ga sayansi baakoze bulungi ddala era abayizi bangi baafunye obwendo wakati wa anedda mu masomo gano. Omwaka oguwedde abayizi bangi abaaganibwa okwegatta ku matendekero agasomesa obusawo newandibadde nga bangi baali bayise naye nga baali bayitidde mu bubonero bwa wansi ddala. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kaducu agambye nti omwaka guno abaana baakoze bulungi okukira ku mwaka guli.
Some of the candidates last year, as they were going to join institutions like health training institutions, the nursing schools, the cut-off point that was not allowed, many people thought it could have been an E. But now that you have a D, you have a C, which is within the cut-off framework, this will now allow the girls and the boys that will wish to join health training institutions.
Minister Moliku Kaducu era akalambidde nti gavumenti ya Uganda tegenda kukkiriza muyizi kuyingira busawo nga tannaweza myaka 17 era nti omuyizi ne bw'anaabanga ayise bulungi n'obubonero bwa waggulu alina kusooka kuweza myaka egyo. Ebyonga bikyali bityo ye minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang agambye nti batandise okuteesa ku nteekateeka enaakolebwa okuyambako abayizi abasoma nga bwebakiikirira Uganda mu byemizannyo ku mitendera egitali gimu. Peter Ogwanga agambye nti abayizi abamu bwe bagenda mizannyo ebweru oba mu nkambi ez'enjawulo basobola okukola ebigezo nga kino kibafiiriza. Agambye nti bali mu kunteeseganya n'abakwatibwako ensonga okuyambako abayizi abali mu katiba kano.